that. Uko na with this ama uko na with that.
Uko na with this ama uko na with that.
Uko na with this. Kitu tu pacho kwa ni bongo.
Kitu ni tamu bana.
Tamu bana.
Kitu ni tamu bana.
Tamu bana.
Kitu ni tamu bana.
Tamu bana.
Kitu ni tamu bana.
Yeah.
Kitu ni tamu bana.
Yeah. Yeah. Yeah, ni tamu ka chokola. I'm a chocoba, I'm a cow king get do for na sonto la tamka Oreo, tamka ki ombido, tamka for me jabare na mamorio. They call me Mr. Tam Tam, brand new B-A-K-A, Dijama Hatsam. Hustle ni on the day luam, plasma, bank account, baki lamp sam. Kuishi for, kudishi, kupiga luku, stress kutua ni kudrinki ni kumaduku. Kambia wazito, spime utache kwa bure, na mziki wenda shule.
Kibela like kudabu tap ni kukosa ni dhamu. Unataishima mshai na kuitangaza Usitafune baby mumune. Usoko pekuni shikawe ni kune. Kitu tamu
Tamu bana.
Tamu bana.
Kitu ni tamu bana.
Ngoja mimi ni mock ndo niteke point G uko na robot ina ka umelewa ndo skill maisha tamu sana CDC mturana chopsticks kasi mayai pass one pate juu ya smoke si kila kitu tamu joy talambo na mimi kuna vile unaweza set siku nikukia kilini tamu kaka kuoga fast born wa wanjiki kitu tamu tight hizo ndo umeza kasidi na makinika na sijai somea group of schools kukafunga kabla tati hizo stand up boss achana lobster oba mlando seafood after lecture kesho weku chikwangu na
sifu Donjo, kwa lojo, K1 tuko area. Onja kitu tamu bana.
Tamu bana.
Ni kitu delicious, so so sick, mysterious. Uko within or without, that you're in or out, no doubt. Vile rapiko kwa tamu sana. Vena kitu tamu sana.
Vena kitu tamu sana.
Oh, ni kitu ni tamu bana.
Yeah, naitwa pro, man. Wakileta beef, mina leta cake. I like sweet things, baka nkona toothache. I might just sing, cause it makes the girls shake. But fast ngoda ni rap, ni bust kama Iraq. Ama kama Iraq, wakidonda na nasikia kwa mna bong. Takitu ni tamu, si mina bong. Ukisikia kiwaru, zidi kubonga. Situ kikula mawaru, na manya majoma. Anai boy, ikitu si ni tamu. Tamu kama supu ya nyama. Ama kama ikusti ya mkamba. Ama call you, take my number.
Tamu bana.
Sindiyo, nimesababisha pa mabilio. Mindiyo, chagwa la matinio. Hiligiyo, si iziyo, kiririyo. Bad girl, yo mimiyo. Cheki quality, si majiriyo. Iflo inapigwa dogo, vile wokus kwa inange. Sote ramos, baba jipange. Je, tukivami wapa nani ndio queen. Nani ako ready kudedi ya team. Digaga zimeka mok. Cheki vile macho zikuwa rouse. Zime check mafala wana ni surround. Wasana wana jikrown. Na kuchafua ni hapa ground. Mali safi na ficho mbele ya karau juu.
Gotta end around and round. Kitu tamu ina come around. Ina zunguka. Zunguka.
NinjaPhoenix.com.